Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio iteme ni turashimye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki turi ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatanu mwaka 2021 ikiganiro cyacu rero kuri uyu mwanya kigiye gutangira aho turibuze kwibanda ku bintu bigufi cyane ni urugendo rwa Kagame mu Paris mu Bufaransa ndetse ni umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mukanya rero kandi turi kumwe n'umukunzi wacu mu sesenguzi wacu mu contributeur wacu Pasteur Jean-Claude Habimana. Ni mukanya ariko ndaza kumuha ikaze mukanya gato cyane tumaze kumva gufata akaruhuko k'akaririmbo kagusi.
Shaka radio iteme, wumve radio iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu, radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherche radio iteme, écoutez la radio iteme, c'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Wow.
ibyo bamuha babimuhera kugira ngo bamukorere igikoresho cyangwa n'icyo atubwire ni ukugira ngo bajye bamubwira ibyo avuga naba bamuhaye ibikombe bamubwira kuvuga ibyo agomba kuvuga ese kuki mukwegewe abamuha ibikombe kugira ngo ajye avuga ibyo bashaka we kore ufite byinshi kuri bya mukwege byinshi cyane ubwo noneho w'ibyo avuga ni byose nta na kimwe cyo kirimo niba ushaka kujya uvuga ko amagambo ya mukwege ashingiye ku bikombe ahabwa wowe noneho n'inzozi zawe n'ibyo bakubwiye bagutumye reka rero ibyo ngibyo turabigarukaho kuri ya interview no mu isesengura rirambuye ntabwo rirambuye cyane ariko ni mukanya mbere y'uko mpa ikaze pasiteri hari ibintu bibiri nshaka kugarukaho ntari butindeho ni Mugambage General Major Mugambage muramuzi cyane yamaze imyaka myinshi hariya mu Bugande ni nawe rwa dini w'abadiplomate dini w'abadiplomate mu Bugande cyangwa ambasaderi nako mu Bugande kubera yarahamaze igihe kinini abambasaderi bose ibindi bihugu baje bahamusanga icyari cyaramujyanye murakizi ariko aza gutaha misi yashize ejo bundi bafunze ibingira nibwo naje kumenya ko Mugambage ari we usigariyeho ibingira ari we adjoint ari we mbese ngo wagateganyo ari nawe ngo wa deputies uza deputizinga cyangwa se wungiriza ibingira nkibaza iki gisirikare cyo mu Rwanda muri 1998 iyo nibuka neza Mugambage yari deputy chief of staff murabizi ko yakuriye na police mbere yabagasana n'abariya bose baje bahamusanga ariko mbere yuko ajya muri police niwe wari adjoint ari chef d'état major adjoint cyangwa deputy chief of staff cyo gihe habaga hatarabana birya bya CDS habaga hatarabira bya CDS cyangwa se chief of defense staff birya bya bakazura n'abanyamvumba hanama division habaga habaga za brigade icyo gihe Mugambage niwe wari wungirije umukuru w'ingabo ari Kayumba Nyamwasa ariko akuriye nyine nabo bantu bafite ayo mayinite cyangwa se ayo ma brigade yari ahari nk'uko twabwiraga division gataraza ibingira yari umwe muri bo yari chef wa brigade yitwaga ya 442 ariyo nyine yacungaga umujyi wa Kigali na Kigali ngari ibi urebye ari nk'ayo division isa niyo Mubaraka yihuye muri iki gihe inkuru irimo ni iyihe rero ni ukuvuga ngo umwe ni umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'igihugu undi ni umuyobozi w'ingabo ku rwego rwa Kigali Mugambage yari boss wa ibingira igihe kinini cyane hanubwo yigeze na rimwe ibingira yigeze ari boss wa Mugambage uretse ubu muri no minsi aho Mugambage aviriye mu Bugande bumve rero ikintu Rusagara yise banana republic Mugambage ntiyigeze afungwa ku byo tuzi yahise yoherwa kwa ambasaderi aragaruka bya bindi byo kuri cyclinga baramugarura bamujyana muri reserve forces arimo arategekwa na ibingira umaze gufungwa nka kabiri niwe boss we niwe mukuru ubu Mugambage yaragombye kuba yararitarinze yaragiye muri bya ambasaderi nyine akabivamo agataha akajya kuragira inka cyangwa se akaba umusenateri bene nk'ibindi ariko ntabwo byari bikwiriye ko ubu noneho byaba byabaye nka gatere gatoki abantu bakoranye umwe atarafunzwe atarabaye demoted kubera impamvu runaka ubu ugasanga ibingira noneho niwe uri chef wa Mugambage uretse ko nyine ubu ngubu nawe mubona ko yiza afungwa nk'utubati cyangwa se nk'imiryango y'inzu ako n'akari gaciyemo hanyuma indi nkuru yari ya Manase inshuti mwabonye agiye guhagararira Kagame mu Bugande benshi ntabwo basobanukiwe n'iriya selection ya inshuti Manase si ubwa mbere Kagame ahagarariwe yohereza nka ministre w'intebe kumuhagararira ariko ubu cyangwa se akaba yakohereza nka Biruta ariko ubu yahisemo kohereza Manase icyo mutamenye rero cyatumye bahitamo koherezaho Manase ntabwo ari ukubera ko ari uwa East Africa nuko Kagame kubera umujinya yari afite nyuma yaho yavugiye ku Bugande ari igihugu cy'abanzi yarasengaga ati tugize amahirwe nabo bakwesikaretinga bakazamura iyo tension ku rwego rwacu ariko murabizi ku Bugande barusha diplomasi ntabwo ariko babigenje Kagame aravuga ati reka nohereze inshuti Manase maze noneho turebe ko bamwanga impamvu yatekereza ko bamwanga cyangwa sifuza ko bamwanga ni ukubera ibigambo yagiye yandika byinshi cyane ntimufate byo mbabwira mujye muri za New Times za igihe bajya bitranslatinga no mu Kinyarwanda batuka Perezida Museveni ku babyeyi avuga amagambo mabi ku buryo ibinyamakuru byose byandikaga ngo amagambo ngo araha ngo nayashuti Manase ku giti cya gihe yabaga ari aho ngaho nta minisiteri afite ariko yirirwa nyine bamukoresha hariya muri za New Times no mu binyamakuru bya Taarifa no muri za Kigali Today atuka Perezida Museveni icyo rero ngo bashaka kugeraho ko ari ukugira ngo bavuge bati no ntabwo inshuti Manase ari we waza muri uriya muhango wubashywe ariko biza kubapfana nabwo ubwo bamurete ariko ntibamwiteho akaza bakamwakira ariko Museveni aranamuvuga ariko ni ukumurusha ubwenge nta kindi no kumurusha na strategi n'ikinyabupfura si uko batabizi byose barabizi biri no mu byatumye bimwe byatumye banahagarika zimwe muri za midiya z'u Rwanda ngibyo rero ibya Kigali na delegasiyo byari byinshi inyuma y'iriya delegasiyo ya Kigali ya Nshuti Manase bo icyo ngo bari bashaka ko ari uko bamwanga cyangwa se batemera iyo delegasiyo ye cyangwa bakareba uburyo bamufata noneho bakazamura ngo iyo tansiyo ku rundi rwego Banyarwandakazi rero reka tujye ku ngingo nyamukuru z'ikiganiro ariko mbere y'uko tujya ndagira ngo mbikaze mugenzi wanjye ndumva uri muri studio Pasteur Jean-Claude Habimana niba unyumva ikaze kandi ngushimire kuza kwifatanya nanjye muri ikiganiro
Nikomera cyane Jean Paul ndagusuhuje n'abanyarwanda badukurikiye muri kino kiganiro by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme mwese ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe
Urakoze cyane Pasiteri wakoze kandi nawe kongera kwifatanya natwe muri ikiganiro ndagira ngo ntanagutingindiye jyewe byanjye ndumva mbivuze ibindi turasangira ijambo ariko ndagira ngo wakurikiye urugendo rwa Kagame i Paris interview mu munota umwe gusa ndaza kuyivugaho na kuwe mu magambo yavuze mu munota umwe n'amasegonda 38 ndaza kuyigarukaho ariko ndashaka kuza kwibanda ku bantu baje kumwakira babyina n'imipira n'ingofero n'amafurare n'ibindi ariko reka mwumve zimwe mu ndirimbo cyangwa se uko bari bitwaye ubwo bari i Paris aho ni mu Bufaransa abanyarwanda benshi muri bo bamwe ni impunzi abandi ni bangura inzira reka wumve uko bari bamwakiriye hari
Rwanda n'amahanga yewe ndebera oya nawe nawe mushoramari we oya nawe
Yeah.
pastor ntabwo bingiye nabikoze ntabwo ari coincidence yenda hari impamvu nifuje ko tuza kuri izindirimbo bavuze ibyo gusenya nta wasenya girinka nta wasenya umutekano nta wasenya imihanda nta wasenya amashuri nta wasenya mitiwele ibintu byose bishingiye gusenya ndabizi ko ari wowe nanjye turabyemeranya ko gusenya barasenya ari basenye kwa Rwigara basenye kwa Mirimo basenya Kangondo basenya ntacyo badakora mu byo gusenya kandi ibyo ntabwo bigeze babyamagana icyo bavuga ngo ni za convention center nizo bashaka kurengera gusa ariko ikintu kintangaza ni uko iyi izi ni policies za FPR baza kuvuga nyine hariya babyina hariya muri Paris mu France ariko noneho pastor kiriya kintu bavugaga biriya bumvaga bavuga umuntu wese wakumva indirimbo zivuga ngo nta wasenya yahita yiyumvisha koko hari abantu koko bashobora kuba bashaka gusenya ariko ntabwo byari bikwiye muri imyaka yose ko ariko bigenda ariko noneho ndagira ngo wumve ukuntu abandi ba president bamubanjirije nawo bagiye bakirwa mu bice bitandukanye cyangwa se muri occasion nk'izingizi reka twumve abandi Habyarimana na Muvoma nawe muri iki gihe uko yenda baririmbaga ishyaka rye ndaza gukora ikigeranyo
iki cyaruta Muvoma general yaduhaye ngo dusura amajyambere ramba Habyarimana iki cyaruta imishinga
ariko reka mbere yuko mbishyiraho numva hashize umwanya utavuga reka tubanze ukore komantere ngufi kuri ibi ngibi izindaza kuyikora turangije umaze kugira intervention yawe wumve amasano izi animasiyo zombi zifitanye
urakoze cyane Bwana Jean Paul ni murihangana nkunda kwifashisha ijambo ry'Imana niryo rikunda kutuyobora muri ibi ngibi ni ubuzima bwacu bwa buri munsi ijambo navuga ririmo kumfasha rijyanye n'ibi ngibi imbere yuko nkora komanteri ni ijambo ryo muri Yobu 28 murongo 28 aravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amashuri umuntu yaba yarize politiki umuntu yaba akina urwego rw'igisirikare waba uriho ingufu zose umuntu yaba afite ubwiza n'uburanga n'igihagararo yewe n'ubutunzi ibyo byose byo hano mu isi ntacyo biba bimaze iyo habuzemo kubaha Uwiteka kandi habuzemo kuva mu byaha biratangaje buriya numvise nk'animasiyo nk'izo njyewe ngira amahirwe nubwo nari nkiri mutoya ariko nanjye mbiziho ubwo nzi ingoma ebyiri ya Habyarimana n'iyi ngiyi ya Kagame ariko biranyorohera kubigereranya ntabwo rero birangiye binkanga kuko hari n'ibya n'ingoma ya Habyarimana nabyo abantu barabyinnye ivumbi riratumuka ariko icyo mbona ni icyavuyemo n'ibi bya Kagame bamuririmba ariko ikiriho nanjye ntago ndeba animasiyo n'ibyo baririmba ahubwo ndeba ikivamo havuyemo iki wenda umuntu yakwibaza noneho muri kino gihe yibaza ngo kuki baririmba iriya ndirimbo ngo ntawabisenya umuntu amara imyaka 27 ku butegetsi akaba acyumva hari abantu basenya ni ikibazo
nibyo nibazaga cyane jyewe nanjye
hanyuma kandi noneho wenda ukanikanga ko hari n'abatavuga rumwe buriya kenshi ngo bababwira ngo abantu ngo batavuga rumwe nabo kuvuga kutavuga rumwe niyo ubutegetsi bw'u Rwanda ntabwo bivuga gusenya ibyo u Rwanda rwagezeho ahubwo haba harimo kubakebura kugira ngo aho badakosora neza bakosore kuko
ariko urabizi ko ari ubwoba baba bashaka gushyira mu bantu bavuga ko bari hanze n'abavuga ibitandukanye ko umugambi ari ugusenya bo ibyo bavuga barabizi ahubwo babibwirwa bakanabiririmba babibyina bakabiprocessinga bakabishyira mu bwonko bwabo aho niho ikibazo kiri
ikibazo kirakomeye cyane kubera ko urumva nyine abantu turiga ariko ntidufata tugira amateka ariko nta somo dukuramo iyo urebye nabo baririmba ubahereyeho usanga benshi bari muri ubwo Bufaransa ari impunzi kandi impunzi zitahunze Habyarimana zahunze Kagame ndavuga mu byangombwa naho mu bikorwa no mu byo bemera bakorera Kagame ariko barabeshye ni ikinyoma reka tuvugire neho ko unakunda Kagame kandi rwose unamukorera no mu Bufaransa nkuko akunavuga ngo aho bari hose bubaka u Rwanda urwo Rwanda umuntu bisaba ko umuntu ajya kuruvugira uko umukuru w'igihugu yahaje ukajya kurata ibyiza by'icyo gihugu kubera ko yahaje cyangwa se iyo leta nayo itabasha kwivugira ikakoresha abaturage b'impunzi bayihunze kugira ngo bayumvikanishe ikindi reka noneho ne kujya muri ibyo ngibyo ngiye bariya bose mbita inkunda rubyino kuko ntabwo ari ubwa mbere zibayeho inkunda rubyino zibaho ku ngoma hafi ya zose bariya ni inkunda rubyino ni abantu bari mu Kigali bari aho batazi iyo biva n'iyo bijya reka nkubwire noneho konsene yanjye cyangwa se impungenge zanjye aho zishingiye barimo bararirimbira hehe baramumariza Kagame n'u Rwanda hehe ku buhe butaka n'u Bufaransa twese turazi neza imyaka ishize uko u Rwanda n'u Bufaransa babanye imyigaragambyo yabaye Rwanda yo kwamagana Abafaransa turayizi kwamagana Abafaransa no kubakoza isoni gufunga Centre Critere Franco Rwanda gufunga n'ambasade urumva nayo yarafunzwe no vuga ngo igifaransa kiracibwa mu Rwanda mu ndimi z'ubutegetsi cyangwa zikoreshwa z'officieri kiracika uyu munsi bakaba barimo babyinira ku butaka bw'Ubufaransa noneho ubwo bamamaza Kagame wari waraciye Abafaransa n'igifaransa cyabo mu Rwanda noneho bagashaka kubitwemeza nk'aho ari igitangaza cyabaye cyangwa hari insinzi runaka yabaye ntayo ahubwo kira kintu wenda abanyapolitike bo bashobora kucyanariza cyane kiriya ni ikintu gikomeye uzi kugira ngo umuntu wimye aba ari wujya gusaba uzi kugira ngo umuntu wihenuyeho ari wujya kububira no kujya gukeza iki ni igisebo gikomeye cyane kuri Kagame nyine nicyo mbona kubera yuko impamvu yamujyanye mu Bufaransa n'imibanire y'u Bufaransa n'u Rwanda barimo bavuga ko bagorora bagenderanira turabizi neza ko ari ikibazo gikomeye ariko ku Rwanda ntabwo ari ikibazo cyo ku Bufaransa ariko ku Rwanda rufite ikibazo kwihenura hanyuma ukajya gusingiza no kujya kwifotoza ahantu uzi neza ko wahemutse buriya butaka Kagame yabuhemutseho na n'uyu munsi aracyabuhemukaho ariko kujya hari ukabyina mba mbona byagombye kubatera isoni byagombye kubatera isoni bakurikije n'imibanire n'imibereho n'ukuntu bitwaye ku Bafaransa kuba bagarura igifaransa mu Rwanda kuba bongera kubaka Centre Critere Franco Rwanda mu Rwanda kuba perezida w'u Bufaransa ku nshuro ya kabiri ubwo nuvuga ngo Macron we agomba kuza mu Rwanda nk'uko Sarkozy nawe yahaje mu myaka ishize ariko bivuga ko imyitwarire y'u Rwanda igihe cyose irakemangwa kuri ibi bibazo gusa abanyarwanda kubera kutareba kure kwemera umuntu no gukeza umuntu gufana cyane utitaye ku bibazo bihari biteye isoni byerekana ko n'abanyarwanda babaye hanze bitwaga ko bajijutse bazi iyo demokarasi bazi kwishyura ukizana bakagombye kubibona ubuse aho Macron agiye hanze mu bindi bihugu cyangwa aho aba bayobozi b'ibihugu byacu naha nka Canada Amerika n'ahandi iyo bagiye abanyamerika bagomba kujya mu mahanga kwigaragambya ngo babashyigikire koko ahandi n'ibihugu byo muri Afurika ye perezida wa Tanzania cyangwa se perezidante wa Tanzania aherutse i Bugande ko ntigeze numva imyigaragambyo yo gushyigikira umuperezida wabo mu Bugande ko ntigeze numva indirimbo n'iki byo kubataka no kujya kuvuga ibyiza bagezeho biriya byerekana rero ubutegetsi bw'igitugu ariko buri chip cyane n'abantu batiyizera babayeho mu butegetsi batiyizeraho ikindi harimo n'ubuswa navuze ijambo rikomeye ryo kuvuga ngo kuba Uwiteka ni ubwenge. Aba bantu babuze Imana muri bo, babuze gukiranuka muri bo, kuko ninjije kubera yuko iyo baza kujijuka baravuye mu byaha, kwibuka amakosa umuntu yakoze akayasabira imbabazi, hanyuma akabona no kugira ibyo yubaka, ni ibintu byiza kandi ni ibintu by'ingenzi. Ariko ku Rwanda ho rero, kubera kumenyera politiki y'ikinyoma, igihe cyose umuntu yigaragaza uko atari, baba bashaka kwifotoza, baba bashaka ngo i Kigali nabo bamenye ko ngo bahanyuranye umucyo, ariko ntabwo aricyo cyajyanye Kagame hariya. Ntabwo aricyo cyajyanye Kagame hariya, ntabwo kugira ngo ajye kutubwira ngo ibyo bagezeho ngo ntawe wabisenya. Birazi nibyo byavanye Abanyarwanda mu Rwanda bikajya bajyana mu Bufaransa, cyangwa Abanyarwanda bari mu Bufaransa bakajya mu Rwanda, kuko iyi niyo message baha Abanyarwanda basize mu gihugu. Birababaje cyane. Urakoze cyane Jean Paul.
Urakoze cyane Pasteur. Ngewe rero nkimara kubibona, kuko abenshi barabyumva uko baririmbaga ni imiziki, babyinaga bikoreye ibyapa bya Kagame, bamuvugaho ibyo bigwi byose bavuga, bati umutekano, genocide, ibi n'ibi byose biri muri biriya byapa bari bafite, kandi makuru mfite nuko byavuye muri ambasade niyo yabikoresheje. Ariko nabaye entertained, ntabwo jyewe byanteye iseseme, kuko nabarebye nibuka nk'uko ubizi n'abandi bamaze kubimenya benshi, nkomoka muri Kongo ariho, cyangwa yongera ngo ndumuvantara wo muri Kongo, niho navukiye, niho nakuriye. Izi animation nka ziriya ntabwo ari nshyashya, ndazizi zibonye uko bakuru b'ibihugu kera muri icyo gihe bakirwaga. Ndaza kugaruka kuri Mobutu, ariko reka tubanze twumve isano ziriya mvugo zifitanye n'imvugo ya Muvoma, yenda bindi bigakwa mu kanya gato, maze twumve iyi ngiyo kwa
Pierre. Iki cyaruta Muvoma General yaduhaye ko dusura amajyambere, ramba ajari mama. Iki cyaruta imishinga tuvure kaya kare maze kugeraho, ramba ajari mama. Iki cyaruta ibikorwa byo gusura amajyambere mu Rwanda rugimbere, ramba ajari mama. Iki cyadutandukanya mu bumwe n'amahoro, generali yaduhaye ramba ajari mama. Mu bumwe n'amahoro ntacyadutandukanya, Muvoma yaraduhuje ramba ajari mama. Dukore tutishisha twumvira amabwiriza ya Muvoma iboneye. Iki cyaduteza imbere gufatanya tukarwanya ubujiji n'ubukene, ramba ajari mama. Twashoboraga kuryana repubulika ya kabiri iratubonekera, ramba ajari mama. Twashoboraga gutana umubyeyi jenerali ntibwahimbye Muvoma, ramba ajari mama. Duhinga kijyambere repubulika ya kabiri yarabitegetse, ramba ajari mama. Kongera umusaruro repubulika ya kabiri yarabitegetse, gutura neza mu Rwanda repubulika ya kabiri yarabitegetse, ramba ajari mama. Banze kwabana b'u Rwanda bakwisubiranamo, kandi ari abavandimwe, ramba ajari mama. Mucyo twese tuvuge ramba emerenide umubyeyi yaduhaye, ramba ajari mama. Mucyo twese tuvuge ramba ajari mama, perezida fondate wa Muvoma iboneye.
Ngibyo rero Pasteur, ngo harya ngo ingoma zisa ntacyo dupfana, cyangwa ngo iki ngo dusa ntacyo dupfana. Ibi byose ushobora kubyinterpreta muri iriya ndirimbo ya mbere, zagira inka z'umutekano, imihanda, mitiweli, amashuri. Kwa Habyarimana nawe bavuga nyine bati umutekano no kuba umwe, ngo ubujiji, kimwe n'ubwo babyise amashuri abandi bakabyita ubujiji. Ariko muri ibyo byose bavuga, ibi byose biba bigamije gukomeza nyine ingoma iriho, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko kuko ibyo byose bavuga ababihari ari ubwo bumwe bw'abanyarwanda twarabibonye ubwo Habyarimana nyine yapfaga twamenye ubumwe bw'abanyarwanda uko bwari buhagaze ntabwo ari buhari ntabwo bwarajegajega ariko sinshaka no kujya muri substance y'ibyo bintu nge ndashaka gusa kubona Kagame na ambasaderi agomba kujya hariya mu gihugu jyewe nkibaza ukuntu ushobora kwemera ambasaderi ko akora ibintu nka biriya ntumutahane umubwire uti uranye mbarasinga wagihonewe uze dufate imodoka dutahane urumva ibintu byo kuzana hariya ujya kuza ibintu byo mu myaka 40 yashize kiriya gihe hari habaye za revolution rimwe na rimwe wanabyumva ariko naho haravuga ati twagiye turyana ariko Repubulika ya kabiri yadufashije iyi ndirimbo na biriya bya mbere birahuye ndaza gusoreza kuzamo butu wumve bona b'ukuntu bavugaga bijya gusa nibi ariko iherezo ryabyo ntabwo izi ndirimbo n'izanimasiyo abo bantu bose ubona ngo baragushyigikiye bangana kuri abirwa bakwirukanka inyuma bakuririmbira babyina manyonga niko twayitaga hamwe babyita animasiyo iyo hageze amagara yabo yatereye hejuru buri muntu atamaye Pasteur sinzi ko ari bishyashya ufite ariko kuri iyi ndirimbo ntarashyiraho ibya Mobutu iby'iwacu ndagira ngo niba ari ikindi kintu washaka kongeraho bijyanye n'izi ndirimbo n'amasano yabyo jambo n'ijyaho
urakoze cyane Jean Paul nawe ndagira ngo iba ari ukugukosora iba ari ukureka ngo uhinyuzeho gatoya
no kunkosora cyangwa kunyomoza
ukanya rwise umuvantara wakuvuye koga ntabwo ari umuvantara ntabwo ari umunyarwanda
ubuvantara ari bugande gusa icyo gice cyaraturenze iki gikombe cy'indenge
kikurenge rwose kuko na mu byo turwanya turarwanya n'ivangura irya ziyo ryose ntabwo rero nawe rwose wakwivangura nabo babyita turimo turabamagana tuvuga ko atari ikintu cyo kwita abanyarwanda bavantara abanyarwanda bose n'abanyarwanda ahubwo tujye tureba amakosa y'abantu
ariko umbabarire gato yangu uce mu ijambo kuko iki kintu uvuze nubwo tubigira urwenya nahoze nibaza ndebe igihe abanyarwanda Kagame yagiriye muri Uganda za 59 n'igihe yagarukiye muri 90 urabona ndetse ushatse banavuga 88 aho bariho batangiye 47 FPR itangiye kwisuga irimo yisuganya imaze gufata shape ni imyaka nka 2030 gutyo 28 natekereza bari abantu bari mu Bugande za Nakivale bari za Malawi bari Mozambique bari na mu Faransa n'abandi nkatwe tugiye kujya natwe turenga turi hafi imyaka 20 nkibaza iyo myaka yabagize abavantara ba Kagame ikaba noneho wowe uri umuvantara ukiri uvugira ubuvantara ukumva ufite iyo moral authority uri muri Canada unawe unganya na Kagame imyaka yamaze ahunze n'abo bantu bagiye bahungira muri Uganda iyo myaka bamaze nawe niyo umaze muri Canada niyo umaze muri Uganda niyo umaze Mozambique South Africa n'ahandi cyangwa na Kenya ukumva ufite iyo audacity yo kuvuga ngo uwo nguwo niwe wari umuvantara wowe ntutekereze ko nawe umaze kugira iyo titre mu yinganya niba ari uguhera kuri seniority y'imyaka umaze mu buhungiro twikomereze nuko gusa rimwe tubigira urwego ariko sinzi abantu bamwe batekereza
birababaje kuba nyine abantu hari abantu babikora muri kino gihe kandi bakita abandi gutya amazina ariko buriya mu mvugo ya politike iyo wita abantu amazina runaka buriya nawe harababa bayakwita buriya uyu wita umuntu umuvantara hari n'undi nawe uba ukwita umuvantara cyane cyane ko noneho ababivuga bo bari no hanze y'igihugu ni ikibazo gikomeye ya mateka nyine navugaga twigira ariko abantu badafata kubera wenda amarangamutima baba bafite runaka n'ibikomere tuba dufite twese dutandukanye umuntu ashobora kuba yakoresha n'amagambo atari meza cyangwa atari ngombwa bitewe n'igihe arimo ngira ngo rero n'ayo magambo arimo arakoreshwa mu gihe kitari cyo cyangwa se nabwo bitari byiza kuko ikora politike ushaka kubaka ejo hazaza heza ufite ibyo ugaya ufite ibyo unenga ugerageza no gutanga umurongo n'ishusho mbonera yo kuvuga ngo nimba abantu barimo macakubiri tukabona ko abantu barengana harimo akarengane harimo ivangura n'ibindi twiye natwe gutanga urugero no mu byo tuvuga tukabwira abanyarwanda ko tubifuriza ubumwe noneho ubumwe nyabwo ariko butari ubwa muvuma cyangwa ubwa FPL tubona bavugisha umunwa ariko ibikorwa bikaba bitandukanye ikintu nangiye kuvuga rero kindi baruvuze ibintu sinzi reka mvuge wenda muri iyi mvugo urabona nk'iyo ndirimbo ya muvoma itwibukije ngo bari bagiye kubana nabi cyangwa se kuryana ngo hanyuma repubulika ya kabiri iba irahagoboka iyi ni imvugo FPL nayo ivugwa kandi noneho FPL yo ishaka kwerekanisha ko na mbere yayo nta n'izindi repubulika cyangwa nta n'izindi leta bavuga ko nibo bubatse u Rwanda dufite nibo barwubatse kuko ngo Rwanda rwarasenyutse bahereye kuri zero nivuga ngo FPL yaratugobotse FPL yaraducunguye FPL yaradukijije FPL ariko byatangiye byitwa gutyo ariko FPL yimaze kushyiraho akarusho kurusha leta zayibanjirije zo nuko noneho FPL itakira FPL ahubwo bavuga umuntu umwe bavuga ko Perezida Kagame wenyine ariko niriya ndi muntu bishaka Habyarimana ariwe niwe uvuga gusa ubwo bakora kimwe bavuga kimwe ubwo nuvuga ngo n'ubundi mu bagereranya FPL na MLND biroroshye kuko usanga ahubwo muri kino gihe wagira ngo na MLND yagarutse mu bundi buryo noneho wenda mbere ya MLND yari iy'abahutu noneho ubu ngubu iriho na FPL nka MLND y'abatutsi nk'uko nk'uko umuntu yabyita ariko ibintu bakora ni bimwe imvugo ni zimwe zo kubeshya abanyarwanda ariko n'ibikorwa biratandukanye ibikorwa bitandukanye n'imvugo ariko iyo barimo bamamaza Kagame bavuga ngo imvugo niyo ngiro birababaje rero cyane kubera ko amateka twanyuzemo twese turayazi kubona abanyarwanda rero wenda bazi ubwenge cyane cyane nk'aho ngaba tubona bakuze iyo barimo bajya mu gusingiza FPL bakamamaza umuntu kuri runo rwego ni ikimenyetso cyerekana ko ingoma zose ari zimwe kandi noneho n'amahano twabonye kuri izo ngoma mu kintu cyo gushyigikira no gufana cyane ingaruka twabonye zishobora kwerekana ko n'ubundi nazo zishobora kuboneka mu Rwanda urumva umuntu ushobora kuvuga ngo wabisenya ngo nta wabisenya bareba akavuga ngo ibyo bagomba kurinda ni convention center ni arena ni iyo mihanda ni iki byose ngo bagomba kurinda ariko se kuki bagomba kubirinda barabirinda batewe n'iki urubaka ujya kurinda habaye iki ni ikibazo gikomeye ukibaza ukajya kurinda convention center ariko basenya muri Kangondo ukamera nkaho nta cyabaye basenyera umupfakazi ubonye kwigendera Rwigara ukumva ko nta cyabaye basenyera kwa Mirimo ukumva ko nta kibazo ariko ngo nta wakora kuri convention kubera yuko bivuga yuko leta yemerewe iyo ngiyo ushyigikira yemerewe kwica abanyarwanda yemerewe kubasenyera yemerewe kubabuza amahwemo ariko ngo nta wundi ngo ushobora ngo kuza ngo akore ngo ku nyubako zayo ziriya nyubako ntabwo ari iz'abanyarwanda ziriya nyubako ni iz'abantu ku giti cyabo baba bategetse ziriya nyubako cyangwa se wenda tuvuge n'iryo shyaka rya FPL so hari ikibazo gikomeye rero ku banyarwanda ariko ntararangiza wenda kuri iyo ngingo y'izo animasiyo reka ngaruke nari nakomoje ku ijambo ry'ubuvantara mbigira blaga cyangwa mbigira imikino wenda turimo tubiseka ariko hariya numvise we hari ikiganiro wigeze gukora kuri radiyo imwe uherutse kugirana ikiganiro n'abandi batumirwa abanyapolitike mwaganiraga usaba ko iryo jambo barisabira imbabazi abanyarwanda narabikunze ni kuri radiyo Rumuri kwa Murinda hari Jean Claude urakoze cyane nanjye navuga ngo abanyarwanda bakwiriye guhumuka tukajijuka kwirinda kugwa mu bintu by'uburangare cyangwa byo kubona yifu cyangwa byo kutita ku kintu no kumvugo ngo kubera yuko umuntu ngo ari muri opposition umuntu ari muri mu batavuga mwe na leta ya Kigali ukumva ko ibyo avuze byose ari byo hakwiye kubaho no gukeburana kugira ngo atagira umurongo turenga ejo tukazasanga natwe turimo turakangurira abantu amacakubiri cyadushyigikira ibintu bitari ngombwa nyuma y'iryo jambo ry'ubuvantara navuga none ko iki gihe nanone abanyarwanda mbona barangariye mu bintu byo kumva ngo Kagame yarapfuye Kagame yarapfuye Kagame yarapfuye umunsi na munsi tukaba turimo tuvuga kuri iki kiganiro na animasiyo zo kumushyigikira mu Faransa ubu wambwira ko umuntu aba amaze umwaka yigisha abanyarwanda ko umuntu yapfuye akaba ari byo umuntu akora ku manywa na nijoro umuntu yarapfuye umuntu yarapfuye Kagame yarapfuye Kagame yarapfuye bikamera nk'umushinga w'umwaka wose ndetse ntazigeze zanarangirira ese koko abanyapolitiki bari hanze aha iyi mvugo iki kinyoma tuzajye twemera nimba turwanya ikinyoma cya FPR twemera ikinyoma cya opozisiyo koko nimba turwanya amacakubiri n'ivanguramoko rya FPR twemera n'ivanguramoko n'ivangura ryo n'intara n'uturere kuko muri opozisiyo ngo nuko abantu barwanya cyangwa batavuga rumwe na leta ya Kagame ya FPR nkwiye ko ndimo ndasaba abanyarwanda kuhumuka niyo mpamvu nahereye kuri ya jambo ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaniko kujijuka ntabwo dukwiriye kugenda mu kiriye tugera ikirenge mu cya FPR tugera ikirenge mu kizindi ngoma nazo zagize amahano n'amarorerwa muri politiki n'imibereho y'abanyarwanda tuzi ibyatubayeho twese ikinyoma cya FPR nacyo kiyibanshije kuba igeze aha tugomba kukirwanya nacyo turimo dushyira ahagaragara ko babeshya abanyarwanda politike itari ukuri itari yukuri ahubwo babeshya ntako ntabwo abantu bo hanze ahangaha dukwiye kubumva bavugana nabo baduha ikinyoma bakagitsindagira abantu abantu b'imitima yoroshye abantu badashobora gushishoza cyangwa se ngo basisengure ntabwo twese dukoze kimwe cyangwa dutekereza kimwe hari ababyemerera na kwijana ko babibwiwe noneho akemera ikinyoma akizera ikinyoma umuntu akaba ari hariya aziko Kagame yapfuye kandi arahari Kagame yarapfuye kandi niwe arimo kumara abanyarwanda arimo arishimuta barusize bagenda arimo arica abakizito arimo arica abantu bose n'uyu munsi aracyabahigira yewe n'uwo nguwo uvuga ko yapfuye nawe aramuhigira amubwira ati nawe nzakujyana i Kigali ubu se koko abanyarwanda twemere tujye tugenda mu binyoma twemere ikinyoma kibaho ngo nuko ari kuri YouTube koko umuntu afite uburenganzira tubyemere kuko tugendera muri iki kigare abanyarwanda bari hanze ndabasaba rwose dukeburane umuntu nimba yobye nimba se aduhaye n'ikinyoma cyangwa se avuze ibyo ubona nanone bidahwitse abantu bajye bahwiturana kuko njye ntabwo mbona impamvu umuntu ashobora kuvuga umuntu ngo yarapfuye ukavuga ko umuntu yapfuye ukabitsindagira abantu umwaka ugashira ikibazo umuntu yanakwibaza ese uwo muntu koko aramutse anapfuye hanyuma y'urupfu rwe cyane cyane ko bamwe mbona bari mu nzego bavuga ko zagiye navuga ngo ni leta yo mu buhungiro aho niho mba mbyumva iyo guverinoma yo mu buhungiro iyo umuntu mugenzi we yapfuye batavugaga rumwe kuki atagenda ngafata ubutegetsi ni ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bakwiye kuva mu bintu by'imikino no kwicaraho twicaye tukavuga ibyo twiboneye tukana shaka n'imibereho mu bundi buryo ariko dukwiriye kuva mu kintu cyitwa ikinyoma tukakirinda kuko ikinyoma Bibiliya yitubwira ko se w'ikinyoma ari Satani nta kuntu rero wavuga ngo urarwanya Satani kandi nawe umukorera ntawarwanya FPR kandi nawe ukora nkayo ikinyoma tugomba kwitandukanya nacyo hanyuma n'amacakubiri tukatandukanya nayo hanyuma niba ari na politiki igoye rwose yo kubana n'abanyarwanda twishare twemere tumara imyaka magana angahe wenda abana bacu n'abuzukuru bazabe muri urwo Rwanda rwiza ikiguzi byazatanga cyose ariko tugomba kubaho mu mahoro tukabana mu mahoro tugashaka izo values cyangwa se izo ndangagaciro tukazigendaho tukirinda ikinyoma tugakora politiki ziciye mu mucyo mu bitekerezo tukabihana ariko tukirinda ikintu cyerekana ko natwe dusa nabo turimo kugaya kubakora nawe urakoze cyane
ijambo uvuze yabaye ntabwiye abantu ibindi bikurikiraho twari gusoreza hanga kugira ngo bigume mu matwi y'abantu ariko turizera ko ubwo nyine ushaka kumva azabyumva utabishaka nawe ntabwo azabyumva ndibuka Trump yavuze ati nshobora kujya hariya muri ati in the middle of Pennsylvania Avenue ati nkarasa umuntu ku manywa y'ihangu ati simbure vote nimwe bose abo uwari kuza ntora wese akazakomeza kano ni ukuvuga ngo hari igihe ikintu mbese yashaka kuvuga ko nta kintu na kimwe nubwo cyaba kibi gute yakora cyatuma popularite cyangwa se abamukunda batamukunda n'ibi bintu urimo kuvuga by'ikinyoma hari igihe utekereza ko hari nk'abantu bashobora kuba bavuga bati twebwe nicyo twishakira hari igihe ushobora gukora iyo analyse cyangwa se iyo conclusion ukavuga uti iki nubwo nicyo niyo information twebwe dukeneye n'igihe waba uzi ko ari ikinyoma ariko still ukavuga ati no ibi nibyo twebwe twishakira biragoye rero iyo hari iyo myumvire Pastor Habimana kugira ngo kwigisha ni byiza yenda bamwe mubumva ibyo uvuze mu kanya ntihazaburamo babiri batatu bane cyangwa se batanu ariko si impamya ko twari dukeneye kumenya Kagame atapfuye ari uko agiye mu Bufaransa ntabwo ari byo ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda ndumva aribwo nabivuze mu kiganiro cya Radio Iteme mvuga ko cyari ikiganiro uyu munsi ko urupfu rwa Kagame hari hashize nk'amezi agera kuri atandatu padiri avuga ko yapfuye atandatu tugerageza gushyira hamwe ibintu bigaragaza ko atapfuye harimo za risiki nyinshi cyane muri ibyo bintu ariko nyine hari igihe uvuga uti umugani nk'ubyo binavugaga bya Trump hari igihe ushobora gusanga wowe inyungu zawe genda atari ukuri nk'uko uriho ushaka kubivuga atari ukurwanya dishonesti cyangwa se manyanga icyo gihe rero nubwo niba ufite abantu bagukundira ukuri atari ukubera ko wenda wabahaye informasiyo y'ukuri ahubwo wabahaye iyo entertainment so atari ikinyoma ariko bagikunze ntabwo ibyo ngibyo uzakomeza wigishe kuko hari abantu bamwe bashobora kuba misled ariko batari complice muri ibyo bintu ariko hari n'abandi bazavuga bati twebwe biriya nibyo byacu mujye mureka genda tube entertained muri buriya buryo ariko ni byiza koko kuko wakoze iyo gereranya ryo kuvuga ati turufite ibintu turiho turwanya mu gihugu bihari uyu munsi bikorwa ariko kubera ko bikorwa n'abantu muri opposition kuvuga ngo ahangaha ni ntukoreho kandi ibyo ni bya bindi byo kuba partisan hamwe bigera ukavuga uti niba twambaye umwenda w'ubutore umwe amabi yose akorwa mu ntore ntidushobora kuyamagana byabaye no kujya cy'intera hamwe muri MLND n'ahandi byabaye muri za CDR n'ahandi hamwe ushobora kuvuga uti kuko uyu ni uwacu ni uwacu ibyo bintu rero bikagenda bigakwira akavuga ati noneho bikarenga mu moko bikajya mu bantu bo muri opposition bamwe bakabikora yenda bumva ko bikaba ari nko kubitinya no kubikora ibyo rero nibaza ko nk'uko wabivuze sinshaka kubisubiramo bivuze neza ariko ni bimwe mu bikwiriye kurwanywa sino ibyo niyo mpamvu yenda ushobora no gusanga n'urugendo turimo ugira ngo rimwe na rimwe abantu bagenda nyine muri babagenda baseta ibirenge kubera yuko hari ibintu nk'ibi ngibi bikiri inzitizi zikomeye reka rero ne gutinda mfite ibintu byinanavuze nshaka ko tuganireho wenda
bitegeye hari ikintu nashaka kongeraho Jean Paul
yego
ya urumva urabona hariho animasiyo muri za 1992 mu Rwanda cyane cyane wenda mu mashyaka ya opozisiyo icyo gihe mu gihe cy'ingoma ya Habyarimana abantu birirwa baririmba za animasiyo bavuga ngo General Gisunzu navaho impundu zizavuga none se impundu zavuze mu Rwanda ntitwazibonye ubu hari umuntu ukeneye gusobanukirwa iby'impundu zavuze twabonyemo jenoside nta kindi kintu cyabaye kandi yavuyeho ko yarapfuye induru ziravuga imiborogo igihugu gicura umwijima ubu koko hari umuntu ushobora kuba yarabonye experience nk'iyo ngiyo akivuza ko na Kagame yapfa ngiye hari genya nibaza nk'abanyarwanda turi mu biki dukunda iki n'izihe politike dukina cyangwa se twerekeza hehe nimba tubayemo abayobozi twerekeza he abo tuyobora cyangwa abo tuzayobora ejo hazaza nta muntu wabaye muri icyo gihe wabonye experience y'icyo gihe kandi Habyarimana w'ubwe ku ruhande rwe kuba mushyigikiraga na MLND n'interahamwe ze bari bazi ko ashyigikiwe ijana ku ijana ariko ibyabaye twarabibonye induru iravuga abantu barapfa hapfuye abatutsi hapfa n'abahutu kandi wenda ubwo abumvaga ari abahutu icyo gihe bumvaga bagezweho bo nta cyabakoraho niyo hapfa abatutsi ariko n'abahutu barapfuye abo baririmbaga izo animasiyo nabo bapfushije abantu muri 94 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi birumvikana iyo miryango ntabwo twayirondora abayobozi b'amashyaka ataravugaga umwe na imwe icyo gihe bahabonye akaga umuhamya mukuru wabiyumva cyangwa se mubabigiremo akaga kandi nawe namwihanganisha ni muzehe twagira mu ngufoste umuryango we warashize abanyarwanda rero iyo bishyira ku ruhande bagatekereza bakumva ko umuntu ashobora kuvuga ibyo yiboneye cyane hano ubwo nifuza urupfu kuri Kagame ndabizi ko azapfa rwose kuko ntazatura nk'umusozi nk'uko twe tuzapfa icyampa nawe akamenya ko nawe azapfa wenda hari ibyo yagenda yoroshya no mu mitekerezo no mu mitegekere y'igitugucye akagira ibyo yadohoramo ariko birababaje ko nawe wenda atajya bitekereza ko azapfa ariko ntago nagera ku rwego rwo kwifuza urupfu rwa Kagame kuko nzi neza Kagame ari hariya nka Kagame ni umugome turabizi yanga abanyarwanda turabizi araduhekura aratwanga aratwacira aratugurisha agurisha igihugu akorera abazungu akorera n'umucanshu turabizi tukamuvuga amagambo menshi y'ibikorwa bye kandi kuko ariko bimeze ntabwo tuba tumubeshyera ariko ikibazo gihari tugomba kwibuka yuko uriya ni umukuru w'igihugu ni umuyobozi w'igihugu nubwo agitegetse nabi iyo umuyobozi w'igihugu apfuye cyangwa se iyo igihugu gicitse umutwe tubona ibintu byabaye mu Rwanda ntabwo twakwigeranya na Tanzania ntabwo twakwigeranya n'Abarundi bariya bateye imbere umuyobozi w'igihugu cyabo arapfa bagahita bafata mu mugongo igihugu ubumwe bw'igihugu bugahita bubumbatirwa ariko mu Rwanda ntabwo ari uko bimeze n'ubu ngubu nagira ngo mbabwire na Kagame uyoboye kiriya gihugu arabizi neza ko uburyo cyayoboyemo buteye impungenge zikomeye kuko arapfuye kiriya gihugu cyabamo umuboro gutabaho kubera yuko harimo urwango rukomeye harimo ko abantu batizerana nabo bategetsi nabo basirikare tuvuga izo nzego zose nta n'umwe uvugana n'undi nta n'umwe utekereza nk'undi nta n'umwe ushobora kuganira n'undi aramutse apfuye kiriya gihugu cyacu umwijima uretse urenze n'igihe cya Habyarimana so abantu rero bavuga bakinisha amagambo ngira ngo tugomba kujya twitonda soko rwose ari kubera ihungabana cyangwa se hamuka ry'ibyo twanyuzemo ariko ni uburyo bwo kugira ngo nibutse yuko hari igihe tuba dutekereza ko ikintu cyaba gutya Kagame agapfa akavaho katureka inkota ikavuye uwatwicaga akabavuye mu nzira ariko ntabwo tujye turatekereza n'ingaruka zishobora kubaho dupfushije umukuru w'igihugu nubwo yica abantu wenda yicaga abantu 200 cyangwa 500 ku munsi ariko arapfuye iryo joro dushobora gupfusha 12,000,000 icyarimwe kuki tudashobora gutekereza ibyo bintu nk'abayobozi b'abategetsi b'ejo hazaza abantu bakora politiki kuko tudashobora gutekereza ngo twumve uburemere bw'ibyo bintu dufite amateka yihariye abanyarwanda dufite amateka yihariye niyo mpamvu tubona dukora n'ibintu abandi bayobozi b'isi badakora urabona Kagame arajya mu mahanga bakajya kumuririmba n'ibikorwa bye cyakitwaza n'abamuvugiriza ingoma ariko abandi bategetsi b'isi turabizi aho bajya ntabwo birirwa bitwaza abantu bene wabo cyangwa se abategetsi abaturage babo ngo bajye kubaririmba icyo kintu twagumye kugiheraho dufite abo bategetsi nabo barimo bavuga ngo barimo opozisiyo barwanya cyangwa se batavuga rumwe n'iya leta ya Kagame ariko n'abimvugo zabo biragaragara ko kuri njye mbona ari iraciriritse cyane birakabije muri iki kinyejana turimo ntabwo dushobora kwicara mu nzu zacu cyangwa muri aparitema zacu ngo dutekereze ko tuzajya tubwira abanyarwanda ibyo twiboneye biri kubwira abanyarwanda aho kubabwira icyo bazaheba ejo uko bazacunga umutekano ejo uko bazabaha ejo uko bazigobotora n'iyo ngoma y'igitugu ariko ntabwo ugomba kwicara ngo ubabwire ngo uwemeze gusa ikinyoma gihore kibabuze kibashire ku nkeke umwana kurinda ushira abantu bari ku nkeke ikinyoma ibintu bikwiye guhagarara murakoze cyane
no kwifuza cyangwa no gusenga ko byahagarara ni icyifuzo ariko bizasaba guhozaho ndizera ko yindi gihe kizagera yenda nyuma ya Kagame na FPR abantu bakigishwa cyangwa se bakabwirwa mu bwisanzure nta bwoba bafite bakashobora gutandukanya ikibi n'ikiza ariko nta nkota yenda ibariho noneho rero nkuko nababwiye iyi ntabwo ari blog ariko birabaha iyo nuza iyo ntabwo ari Habyarimana na Kagame gusa ariko uraza kumva uko iwacu nababwiye ko nabaye entertained nagiye gushaka numvise nasekaga ndeba ukuntu bazenguruka n'ibyapa hejuru babyina ndavuga ni ibintu binyibukije manyonga twabyitaga manyonga muri Congo reka mwumve uko bavugaga yenda ndabasobanurira mu magambo make bimwe mu byo bavugaga
yale mobutwe yalae mwana mama ye mobutwe yale
gusa ko baririmba Mobutu na magambo amukeza ariko amagambo avugirwamo yo na nubwo yumvikana neza kubera ko ingoma ni nyinshi cyane ariko ni bimwe na biramwumvaga ariko reka wumve ahaho bavugaga ko abibeshya ko ngo MPR izapfe ngo abibeshya ko Mobutu nazapfa cyangwa MPR ikavaho ngo bibeshya cyane reka mwumve uko barimbaga muri za ndumva byinshi mwabyumvise kubera ko n'igihe nasigiraho kiducikana reka twe gukomeza yenda kuri za animation message mwabyumvise message nuko ahangaha Mobutu niba ari Mobutu ari Habyarimana na Kagame bose indirimbo ni zimwe mwatugeje kuri byinshi abibeshya yuko bagira gute ntibishoboka wigeze kuvuga pasteur uvuga uti igihe cyo kubeshya ngo barabirinda babirinda hari n'ikindi bisobanuye kitari no kuvuga ngo kurinda si ukujya kubihagarara iruhande kubirinda ntabwo ari ni muri context y'uko mwakora ibintu bigamije koko guproteja ibyo bintu ntabwo ari kubiproteja ari ukujya kwirukanka nyuma y'umunyagitugu umubeshya ubyina umubwira ko umushyigikiye mu bibi byose akora kubiproteja nuko habaho deba y'ibibazo by'abanyarwanda noneho kugira ngo ibyo bintu koko bitazajya guma wumva gusa ko hagomba kuba abantu babizengurutse babirinda ahubwo hagombye kuba impamvu ituma nta muntu uzongera kumva ko yaza umugana atera amabombe mu gihugu kugira ngo ibyo bintu binasenye ubwo ni bwo buryo bwiza kubirinda ibyo rero ni ryari isano gusa rya ari Mobutu ari kuvuga ngo abibeshya ngo imperi zagenda na muvoma nuko ibyo byose tuzi uko byagenze sinzi rero impamvu FPR na Kagame batekereza ko bo baza yenda hari ikindi kintu bakoze bararaguze hehe ku buryo bo ibyabaye ku bandi bidashobora kubabaho ndetse abandi bafite naho banavugira FPR yo ni hanyuma yabo ndagira ngo kuri iyi ngingo iyo gukeza abanyagitugu tuyisoreza muzareba iriya video y'abari abantu bitwa ko ari intore abamuvoma b'abakadire mu ntore nyine bavuke hariya mu Bufaransa muzabirebe bizabashimisha nizere ko muzaba entertained yuko nanjye nabaye entertained hagati ariko tukivuga ku by'Ubufaransa n'uruzinduko rwakagwe mu Bufaransa ibi ni iby'intore twatinzeho kandi bikwiriye Kagame ari na ko Macron ari mu nzira ajya I Kigali mu Rwanda biteganyijwe ko ngo ashobora gufungura iriya nzu ya centre culturel ya Franco-Rwanda ndetse yenda birashoboka ko n'ambasade zayifungura ariko mu cyumweru gitango nibwo ategerejweyo niba nta gihindutse mu bana b'u Faransa n'u Rwanda uhagaze neza ugereranyije n'uko wabaye igihe cyose nyuma y'iriya raporo ndetse n'uburyo Macron we ari hagerageza gutsura umubano w'igihugu ariko si ho nyine gusa harimo na politiki yo kongera kugarura francophonie muri Afurika urabona ko basa nk'aho francophonie ari imigenda icika bagatekereza ko Centrafrique niba u Rwanda rwongeye kugarura igifaransa hazaba harimo iyo chance y'uko ari Congo Brazzaville hariho Burundi ari u Rwanda bagatekereza ko baba gaining ground muri Centrafrique kubijyanye na francophonie ni ibihugu by'amahanga birimo birakina politike mu rwego rwo hejuru Kagame rero urundi rukundo bamufitiye nawe kandi si urwo bafitiye ariko mwabonye ko bavuze ko bahanaguye imyenda ya Sudan urumva rero nka Kagame yagize amahirwe iryo jambo akaryumva nta kintu na kimwe adashobora gukora bimwe mu byaranze uru rugendo ni interview Kagame yagiye kuri France 24 reka twumve ibyo yavuze avuga bya bindi nababwiraga ngitangira ngo mukwege
Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide?
Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé. Et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient symbole en outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse.
Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région?
Mais il n'y a pas eu de crime.
À l'est de la RDC?
Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici.
Dans l'est de la RDC, la situation sécuritaire demeure très mauvaise. D'aucuns disent qu'elle continue à se détériorer. Le
gouvernement... ariko mu magambo make kubatumva ururimi rw'icyongereza n'igifaransa cyane cyane icyongereza igifaransa nako kuko nicyo basobanuraga mu ryo rwe ibyo mwumvaga irya Kagame ryumvikanaga cyane nuko yavuze ko abasirikare b'u Rwanda badakwiriye gukurikiranwa ku bijyanye n'ibyaha byaba byarakorewe muri Congo critical mapping report ko byabaye ibintu bashyizemo politike nyinshi cyane akritika Mukwege Denis wowe igihembo cy'amahoro arahangara aravuga ngo babimuhariye kugira ngo bajye bamubwira ibyo avuga ariko ikintu gitangaje nuko yatsimbara yagarira agasizora akavuga ngo nta crime yabaye muri Congo. Hari benshi bagiye bavuga ngo nagiye mbona bavuga bati Kagame noneho n'umushinyaguzi yavuze ko nta byaha byakozwe. Of course bisiko ni president w'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo ari na president waje nyuma yari ya makrime yabaye muri Congo. Ni president wana sanctioni mbese wohereje ziriya ngabo muri Congo, arabizi ko kwemera ibyo byaha ari responsabilite nawe nkawe ni nawe ndetse ufite uruhare rukomeye cyane kuruta nabo bafite. Ariko ikintu cyacekeje gusa nuko yavuze ko nta crime zaranzwe doko zabaye muri Congo period. Biriya bintu nubwo waba ushaka kwerekana ko muri inosa nk'u Rwanda nta n'ubuntu ushobora kutashobora kuvuga nako ko habaye ibintu yenda bitari intended, bitari ibyo bigamijwe. Ariko hari amaraporo avuga yenda yavuga ati ari exagere nk'uko yabivuze, ariko guhakana ko nta crime zabaye hariya ntabwo wavuga uti narindi hariya ndabizi byose. Ntabwo ahantu habaye intambara yo kubera rwego na Amerika muri Iraq n'uyu munsi berekana abantu baburanisha abantu bamaltrete abanyayiraki cyangwa babamaltrete, ntabwo ariko gusa n'ahandi. Mission ushobora kuba ufite mission runaka ariko ukaba nka abantu badeviya kuri mission. Reka tuvuge ko atashakaga kwica abantu, nubwo atari ibyo ndimo kuvuga ahangaha, ariko kuvuga ngo no nanabusanga nta na kimwe nta crime nini yaba yarahabaye atababivuga, ahubwo ni teori ya double genocide. Ntabwo njyewe numva ko Kagame yagiye hariya ngo ajye kwemera ibyaha no, ariko kuvuga ko nta insida n'imwe ya crime yaba yarabaye hariya yenda bishyire no ku bantu ku giti cyabo, uretse ko mbyumva ko nabyo ari strategy ejo bitagaruka bikavuga bati okay abo bantu se tubafite wabatanga ibyo nabyo agomba kubiproteje. Birumvikana, ariko nibaza ko ari ubundi buryo yenda bworoshye bwo kuvuga ko ariko nesa kamem inzira karengane zishobora kuba zaraguye muri biriya bintu zirahari nyinshi. Ntabwo ari ngombwa ko avuga ngo no nta cyabaye, no hari inzira karengane zahabaye zahaguye. Kutaziri konesa nabyo bigaragara ko yenda nta mutima ufite, nubwo yenda kuri uyu point hari hacyo byahindura. Mu ndumva Pasteur Habimana Jean Claude ikiganiro cyacu kimwe kiragera ku musozo, ariko ndagira ngo nguhe umwanya kuri iyi nkuru ndumva ari naho turi buze gusoreza iyi nkuru, ariko ndaza kugaruka ku kintu cya Tshisekedi yavugaga cyangwa se ndareka nkivuge uko nakomeze nkora comparison hagati ya Kagame na Tshisekedi ari African Union. Tshisekedi avuga honnêtement akavuga ati Afrika ntabwo turi prepare, bigatandukana no kwishongora. Nabonaga Kagame avuga buri gihe kwigira homegrown solutions, ibintu nk'ibyo n'igihe azi ko kuri telefone yagiye guhamagara abantu ababwira ibintu. Ariko ibyo ni bimwe mu byaranze ruya rugendo. Sinzi wowe icyo wakuyemo Pasteur Habimana, reka nguhe ijambo rya nyuma risoza ikiganiro.
Urakoze cyane Jean Paul. Nta kintu kidasanzwe navuga, gusa wenda ya komante nashyira kuri kwa Kagame wari ubivuzeho. Kagame arahakana ko nta byaha by'intambara cyangwa se ibyaha nyokomuntu byibasiye inyokomuntu muri Congo byabaye muri Congo y'Iburasirazuba. Iyo urebye iriya interview Kagame yatungwa, nta na rimwe yajya muri ziriya interview zimeze kuriya aba yiteguye ibibazo, cyane cyane iyo abazwa n'abanyamakuru atahaye ruswa. Ibibazo byinshi biramutungura, asubiza rero nabi inshuro nyinshi. Ariko icyo nemeranya nawe ni uko nyine nk'umuntu wagize uruhare muri biriya byaha by'intambara ntabwo yakavuze ko abizi, ntabwo yagombye no kubishyigikira rwose. Usibye ko nta nubwo nanjye na expecting akwere kubyemera, kuko arabizi neza ko turabizi neza ko nawe aramutse abyemeye azi ko ari ikibazo kimureba. Ariko nanjye nk'uko nabibonye
guhakana burundu ko nta byabaye tya nikosa rikomeye cyane rya diplomasi cyangwa se umuyobozi w'igihugu ntago rero cya kibazo nabonye yagisubije nk'uwakiteguye ya cyamutunguye ihene navuga ni diplomasi urebye y'akarere iyo tuvuga ijambo diplomasi tuzi ko ijambo diplomasi ryahimbwe n'abafaransa nubwo isi ikoresha ijambo rya diplomasi cyangwa ikoresha n'iyo diplomasi ariko twese turabizi ko ryavuye mu bufaransa abafaransa rero batemere muri diplomasi bazi guhara rimwe na rimwe ibyubahiro byabo bitewe n'ibyo bashaka ikindi abafaransa cyangwa ibihugu bikomeye kuri iyi si bifite uko byitwariye biharaniye inyungu zabyo ni nazo strategi bakoresheje ku Rwanda kuko nk'abafaransa urabazi bashobora kuguhisha ko babibona ariko bakagenda mu zindi nzira ntabwo bameze nk'u Rwanda cyangwa nka Kagame ujya hariya agatukana abafaransa ntabwo bajya batukana niyo wabatuka ntabwo bagusubiza bafite ukuntu bakora ibintu byabo navuze mu kanya buriya butaka abanyarwanda bigaragambirizagaho bashyigikira Kagame ko ariho bari mu gihugu batutse batesheje agaciro bishongoyeho nta n'icyo bafite uyu munsi ko ariho barimo kubyinira n'ubundi biteye isoni nanjye n'umuntu nkoze diplomasi nanjye nagombye kucyitwararikaho ariko bo ntabwo babibona kuriye kuko baracyari mu mwijima barakeneye kumurikirwa n'umucyo bakeneye agakiza bakeneye kumenya Imana bakava no mu kinyoma ariko diplomasi y'Ubufaransa ni nayo yatumye francophonie cyangwa se nka Louise Mushiki wabo nawe kurira francophonie OIF ubu Kagame nawe akaba arimo ameze uko yabirukankanaga cyangwa se abishongora aho batuka batesha agaciro mu mihanda ya Kigali uyu munsi urabona ko ari i Paris yananiwe kujya i Bugande ariko bari i Paris bivuze yuko kuri Kagame buriya ni nk'ishusho igaragara ko yanabahanagurira inkweto kandi uribuka ko mushiki wabo yigeze gutuka abazungu avuga ko abanyafurika ngo bajya yiba ari Kagame yiba ari mushiki wa siniyibuka ariko bavuga ko ngo bagiye kureba utwo tuzungu urumva ariko ubu niyo bari bameze nk'abantu bashaka kubahanagurira inkweto bavuga ati ibyo mukora byose ibibazo byinshi bumvaga ko Kagame anabihunga muri ya interview ya RFI na France 24 yavuga ati ubwo abafaransa ntabwo mbibutse uko ntabwo nabasabe cyangwa mbabwirize uko babigena nibo babigena ikintu cyose akagihunga mu Rwanda n'Ubufaransa n'Ubufaransa ariko iyo wumva iriya mvugo ukibuka mu myaka ishize ibyo yavugaga biteye isoni bivuga ko mu Rwanda rero diplomasi yabo ntayibaho yaranapfuye bo baranayigeze simbiza ariko biragaragara ko ifite ikibazo gikomeye kubera ko imibanire yabo n'amahanga ishingiye ku kinyoma ishingiye kujya kugura isura yawe kujya kuyemeza kwigurisha kwicuruza ukabitangira amafaranga ngo bakubone mu yindi sura u Rwanda rero n'Ubufaransa abafaransa bakeneye nko kubivuze kugarura isura yabo igifaransa mu karere ka Afurika kuza mu Rwanda ntabwo ari u Rwanda gusa bareba ishusho ngari y'akarere ariko abanyarwanda bashobora kubyibeshyaho bya bindi bya munyange no kureba hafi hagira ibyo batumvikanaho bakaba bagiye mu muhanda barabatutse ariko twari dukwiye kugira ubuyobozi mu byo nifuriza abanyarwanda n'ubuyobozi bureba kure butareba inyungu z'abantu bariho uwo munsi cyangwa se n'ishyaka riri ku butegetsi uwo munsi ngo ryirebe bakwiye kuba kure dukwiye kubona ubuyobozi bureba kure burenze ibyo abo turi b'uyu munsi tukareba kure dutekereza n'abacu n'abazabakomokaho tureba ishusho ngari y'igihugu umusingi n'umusanzu twashyira ku gihugu ku buryo twagira ya stability tuvuga na sustainability nta kuntu dushobora kugera ku bintu birambye n'ubuzima burambye n'iterambere rirambye tutagiye mu ndangagaciro za demokarasi tutagiye tuterekanye ko tugomba kugira ibyo turenga tukagira cyase tugakangurira abatoya badukurikiye tugategura abatoya kuzareba kure kuturusha cyangwa se tugashaka n'ukuntu twabateguriza ariko ubona ko imitegekere y'ibihugu byacu cyane cyane mu Rwanda bariyireba bariya bari ku butegetsi nta n'umurebera abana babo babavukaho bazi ko imbunda ariyo izarinda ariko iriya mbura ntabwo izarinda ngo irinde n'abana irinde n'abuzukuru cyangwa inkota buriya iyo usenyera mirimo iyo usenyera Rwigara iyo usenyera Kangondo tanga mesaje ejo abana bawe urumva bazabaho bate bigeze no kumubaza ikibazo kuri Agata Kanziga madamu wa nyakwigendera Habyarimana iyo utesha umutwe umupfakazi w'umugabo wishe ukanamusimbura ku butegetsi ukamutesha umutwe ukamutesha agaciro ukamara iyo myaka yose n'ibibazo byose biriho yagize no muri ubwo buhungiro bw'Ubufaransa u Rwanda rukaba rukimutesha umutwe uba wumva wowe uramutse upfuye umugore wawe Jeannette Kagame we ni iyihe mesaje uri mutanga ko we bazamufata politiki y'u Rwanda iraciriritse cyane ku buryo iyo umuntu ayigiyeho usanga turacyari mu bibazo nkatwe dusenga we tubona ari ugusenga nyine tugasaba Imana ikatwigisha ikigisha Abanyarwanda ikaduhindura imitima ikaduha n'ubwenge bwo kureba kure kuko hari ibintu izi leta ziriho ubwo yabanje n'iyingi ya FPR bakora ukabona rwose pe nta ejo hazaza heza dufite uretse Imana yahatanga kubera ko bakora ibibi tuma n'ababo bazakorerwa ibibi no guhembera urwango bitewe n'ibikorwa bakora kandi ubutegetsi bafite ari wo mwanya Imana iba yabahaye kugira ngo bawukoreshe neza ahubwo bahagarike niba hari n'inzigo n'urwango n'ibindi bagombye gukoresha uwo mwanya bagategura ejo hazaza n'abana babo bakazaba amahoro ariko iyo umenesha umwana wa Rwigara ukamenesha umwana wa Karegeya ukamenesha umwana wa Kayumba ukamenesha abana b'Abanyarwanda bari hanze ahangaha ukajya kwica impunzi mu mashyamba ya Kongo n'ahandi ntabwo uba utanga ihumure ry'abawe ejo uzaba utagihari sinzi ukwigisha Abanyarwanda bisaba guhozaho ariko nuko baba bafite amatwi atumva ariko ubundi ni ibintu byoroshye guhagarika ubugome guhagarika muvu w'amaraso mu Banyarwanda n'ubutegetsi bw'amaraso biroroshye leta iriho uwo munsi niba ifite iyo nshingano yo kugira ngo urugo rufunguzo barukoreshe bahagarike iryo herekana ry'amaraso ubwo rero FPR ifite umukoro ariko nibwo bayayinaniye nagira ngo mbwire n'abatavuga rumwe nayo batekereze ko ari umukoro wabo kumenya uko bubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ntabwo tuzahora muri ibi abana bacu ntibazahora muri ibi ariko dushyireho umusanzu dushyireho imbaraga abasenga dusenge abakora bakore ariko tugomba kubana mu mahoro uko byagenda koza ariko tugomba kubitegura ubu ngubu murakoze cyane Imana wamugisha
Pastor urakoze cyane nongere ngushimire kwifatanya natwe nshimire abakunzi bacu twabanye kuri uyu mugoroba ikiganiro cyacu rero kikaba tugisurira kuri ayo magambo meza ya Pastor Jean-Claude Habimana naho butaha mugira ibihe byiza aho muri hose cyari ikiganiro cyanyu igihe ni iki
iki cyaruta muvoma general yaduhaye ngo dusure amajyambere ramba Habyarimana iki cyaruta imishinga
ebubure kayakare maze kugeraho ramba Habyarimana
iki cyaruta ibikorwa byo
Rwanda n'amahanga yewe ndebera oya nawe
Oya kanisaka, efere kutufa, oya.
iki cyaruta muvoma generali yaduhaye ngo dusura amajyambere ramba ari imana iki cyaruta imishinga
repubulika ya kare imaze kugeraho ramba ari imana
iki cyaruta ibikorwa
byo gusura amajyambere mu rwanda ruri imbere ramba ari imana
iki cyadutandukanya mu
bumwe n'amahoro generali yaduhaye ramba ari imana
mu bumwe n'amahoro nta
cyadutandukanya mu rwanda n'amahanga yewe ndebera oya nawe ntawanze mushoramari we oya nawe
Tatu, who are a